Maniga kujitisha nisha zoya mi. Sizi give a fuck kwangu bado we ni mblaina. Booking boy ukitre kumess na mi. Kikam uku east nda kushow we ni mblaina. Maniga kujitisha nisha zoya mi. Sizi give a fuck kwangu bado we ni mblaina. Booking boy ukitre kumess na mi. Kikam uku east nda kushow we ni mblaina. Yeah. We ni mblaina. We ni mblaina. Mblaina mblaina. Yeah, we ni mblaina. We ni mblaina. We ni mblaina. Yeah, excuse me ni plug ni na get paid. Nimekula mawe na jawari spay. Nasikia kama Y&W Meli. Thinking about mother at a young age. Life ya kutrapu wa dead. Yuko instuta dead. Ukipatwa ukisleki. Nina ngori na marezi. Fuck on depending. Ko hapa juu ya benches. Hii ni 2020. This the year that I'm elevating. From east to west I'm relocating. Nasaka ganji ya mpepa chasing. Yeah. Hii ni 2020. This the year that I'm elevating. From east to west I'm relocating. Nasaka ganji ya mpepa chasing. Maniga kujitisha nisha zoya mi. Sizi give a fuck kwangu bado we ni mblaina. Booking boy ukitre kumess na mi. Kikam uku east nda kushow we ni mblaina. Maniga kujitisha nisha zoya mi. Sizi give a fuck kwangu bado we ni mblaina. Booking boy ukitre kumess na mi. Kikam uku east nda kushow we ni mblaina. Yeah. We ni mblaina. We ni mblaina. Mblaina mblaina. Yeah. We ni mblaina. We ni mblaina. When I'm blaina, yeah. Dano Nani. Best drop of all.